2 Akorinto 8.
Abale, tifuna kuti mudziwe za mmene Mulungu adadalitsira mipingo ya ku Macedonia. Anthu a mipingo yo adayesedwa kwambiri ndi masautso, komabe adakondwa kwa kukulu, kotero kuti adapereka moolo wa manja kwenikweni, ngakhale anali amphavi.
Ine ndikuwachitira umboni kuti adapereka monga adathera. Ngakhalenso mopitirira pamenepo poyerekeza ndi chuma chawo. Popanda wina aliyense wowakakamiza adatipempha. Natumiliza kuti tiwapatse mwayi woti nawonso athandize anthu a Mulungu a ku Yudeya. Ndipo adathandizadi mopitirira pa zimene tidayembekeza. Pakuti poyamba adadzipereka kwa Ambuye. Kenaka mwakufuna kwa Ambuye adadziperekanso kwa ife. Nchifukwa chake tidapempha Tito kuti akatsirizenso pakati panu nchitoyi ya kusonkhanisa zopereka zachifundo imene iye analata yamba kale.
Zonse mundalandira pakulu monga kukhulupirira, kulankhula, kudziwa zinthu, kuchita changu pa zonse, ndiponso kutikonda. Motero tifuna kuti muperekenso pakulu zachifundozi. Pamene ndikunena zimenezi, sindi kuchita kulamula ayi. Pakukufotokozelani za changu cha ena. Ndingofuna kuona ngati chikondi chanu ndi chikondi chenicheni. Mukudziwa kukoma mtima kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Ngakhala anali wolemera, adakhala mphavi chifukwa cha inu, kuti ndi umphavi wakewo inu mukakhale olemera. Pankhani imeneyi maganizo anga ndi akuti nkwabwino kuti mutsirize zimene mudayamba kale chaka chathachi. Osati kungofuna kuzichita, komanso kuzichita kumene.
Tiyeni tsono muzitsirize. Paja munali ndi changu pofuna kuzichita. Muchitenso changu tsopano kutsiriza molingana ndi zimene muli nazo. Malinga munthu akakhala ndi changu chakupereka, Mulungu amalandira mokondwa zimene munthuyo ali nazo. Ndipo samkakamiza kuti apereke zimene alibe. Sindi kufuna kunena kuti inuyo muvutike. Ena apepukidwe, ayi, koma kuti pakhale kulingana. Poti inu muli ndi zambiri tsopano, muyenera kumathandiza osowa, kuti mtsogolomo nawonso akadzakhala ndi zochuluka, aziza kuthandizani pa zosowa zanu. Motero padzakhala kulingana. Paja malembo akuti, amene adapata zambiri, sizida mchulukire. Amene adapata pang'ono, sizida mchepere.
Tiyamike Mulungu kuti adaika mu mtima mwa Tito changu chomwecho chimene ife tili nacho pokuthandizani. Pakuti sadangochite zimene tidampempha, koma changu chake chinali chachikulu. Kotero kuti adatsimikiza yekha zobwera kwanuko.
Pamodzi ndiyeyo tikutuma mbale wathucha, amene mipingo yonse ikumuyamika chifukwa cha ntchito yake yolalika uthenga wabwino. Ndipo sipokhapo ayi. Komanso mipingo idamsankha kuti adzatiperekeze pokapereka zopereka zachifundozi. Tikukonza zimenezi kuti tichitira Ambuye ulemu, ndiponso kuti tuonetse mtima wathu wofuna kuthandiza.
Sitikufuna kupatsa anthu chifukwa choti azitinenera zoyipa pa mayendetsedwe athu a zopereka zachifundo zochulukazi. Ifetu tikufuna kuchita zabwino, osati pamaso pa Ambuye pokha, komanso pamaso pa anthu. Pamodzi ndi wowo tikutuma mbale wathu wina. Takhala tikumuyesa kaviri kaviri, ndipo tampeza kuti ndi wachangu ndithu pa zinthu zambiri. Tsopano akufunitsitsa koposa kuti athandize, popeza kuti amakukhulupirirani kwambiri. Kunena za Tito, iyeyu ndi wantchito mzanga amene amagwirizana nane pokuthandizani. Kunenanso za abale athu enawo, ngotumidwa ndi mipingo, ndipo Kristu amalemekezedwa chifukwa cha iwo. Tsono muwatsimikizire chikondi chanu, kuti mipingo yonse ichione. Ndikudziwa kuti sitikulangwa tikamakunyadirani.